Jeremiah 11 verse 1. Izwi lafika kuJeremiya livela kuJehova lithi, verse 2. Zwanini amazwi alesi sivumelwano nikhulume kubantu bakwaJuda nabakhileyo eJerusalema. Verse 3. Uthi kubo usho kanje uJehova uNkulunkulu kaIsrayeli, makaqalekise umuntu ongezwa amazwi alesi sivumelwano. Verse 4. Engayala ngawo yihlo mhlanga bakhiphe ezweni laseGibhithe isithando sensimbi ngokuthi zwanini izwi lami nilenze njengakho konke nginiyale ngakho nibe ngabantu bami mina ngibe uNkulunkulu wenu. Verse 5. Ukuba ngiqinise isifungo engasifunga koyihlo ukubanika izwe elichichima ubisi nezinyosi njenganamuhla ngase ngiphendula ngithi amen Inkosi. Verse 6. Wayesethi uJehova kimi, memeza wonke la amazwi emizini yakwaJuda nasezidaladini zaseJerusalema nithi, zwanini amazwi alesivumelwano niwenze. Verse 7. Ngoba ngibayalile nokubayala oyihlo osukwini engabakhuphula ngalo ezweni laseGibhithe kuze kube namuhla ngibayalile ngathi, izwani izwi lami. Verse 8. Kepha abalalelanga babekanga izidlebe zabo, kepha bahamba kwaba yilona lo ngobulukhuni benhliziyo yakhe embi. Ngase ngehlisela phezu kwabo wonke amazwi alesi sivumelwano engabayala ukuwenza, kepha kabawenzanga. Verse 9. Wayesethi uJehova kimi, kufunyenwe uzungu phakathi kwabantu bakwaJuda naphakathi kwabakhileyo eJerusalema. Verse 10. Babuyele bubini bawoyise bokuqala abala ukuzwa amazwi ami, balandela abanye onkulunkulu ukuba babakhonze. Indlu ka-Israyeli nendlu kaJuda zisaphulile isivumelwano sami engasenza nawoyise. Verse 11. Ngalokho usho kanje uJehova uthi, bheka ngiyakwehlisela okuphezu kwabo abangayokuba nakuphuma kukho. Bakukhala kimi kepha angiyukubezwa. Verse 12. Imizi yakaJuda nabakhile eJerusalema bayakukhala konkulunkulu ababashisela impepho kepha bayokubasindisa neze ngesikhathi sokuhlupheka kwabo. Verse 13. Ngokuba njengomumo wemizi yakho banjalo onkulunkulu bakho Juda, nanjengomumo wezidalazo seJerusalema nimisele uBhosheti ama-altare, ama-altare okushisela uBhali impepho. Verse 14. Ngalokhu ungabakhulekeli ababantu, ungabaphakamiseli ukukhala nokuthandaza, ngokuba ngiyukubezwa mhlabe khala kimi ngokuhlupheka kwabo. Verse 15. Othandiweyo wami unani endlini yami lapho enza amacebo nabaningi na? Inyama engcwele ingavela kuwe, lokhu ujabula ngokwenza okubi na? Verse 16. Jehova wabiza igama lakho ngokuthi umnqumo oluhlaza obukekayo onezithelo ezinhle, ngomsindo wesidumbu esikhulu uyakuphemba umlilo kuwo kwaphuke amagatsha awo. Verse 17. UJehova Sebawothi owakutshala ukhulumile okubi phezu kwakho ngenxa yokubi kwendlu yakwa-Israyeli nokwendlu yakwaJuda abakwenzile ukuba bangicunule ngokushisela uBhali impepho. Verse 18. UJehova wangazisa ngakwazi, khona wangibonisa izenzo zabo. Verse 19. Kepha mina nganginjengewundlu eliyiswa ekuhlatshweni, ngangingazi ukuthi bangicebela amacebo bethi masiwuchithe umuthi kanye nezithelo zawo simnqume ezweni labaphilayo, igama lakhe lingabe lisakhunjulwa. Verse 20. Jehova Sebawothi mahlulelo olungileyo ovivinya izinso nenhliziyo, mangibone ukuphindisela kwakho kubo ngokuba ngibonakalisile indaba yami kuwe. Verse 21. Ngalokho osho kanje uJehova ngabantu base-Anathothi abafuna ukuphila kwakho bathi, awuyikuprofetha ngegama likaJehova ukuze ungafi ngesandla sethu. Verse 22. Ngalokho usho kanje uJehova Sebawothi uthi, Bheka ngiyakubahambela, izinsizwa ziyakufa ngenkemba, amadodana abo namadodakazi abo ayakufa ngendlala.
Verse 23, nenzala ayikuba khona kubo ngokuba ngiyakubehlisela abantu base-Anathothi okubi ngonyaka wokhanjelwa kwabo.